Has on the beat.
Let us start it. Start it. Let us start it. Start it.
Good for your nanny. Come on, nanny. Fuck an up, nanny.
Get an Andy Wendo African princess, African blending t-shirt. Unajua kudance na kubugi, ukienda yani kama unarudi. Ilo tente mente, litete meke, yani paka unauzi. Napendo unavyo twerk, twerk, paka na check, check. Unavyo panda na kanga,
hivyo ndo vitu wanavyo pataga tanga.
Wambie wakuguse wone navyo fata panga.
Katerina, mamacita ye, señorita ye, tikisha nioneo. Katerina, mamacita o, tikisha nioneo. Musika de nyorara.
Let us start it. Start it. Let us start it. TID leo kachezesha zeze. Mtu mzima leo nimechezesha lede. Mtu mzima leo nimechezesha zege. Mama tulia na muhuni gentle. Kando waka kitoto honeymooni geto. Na kufunga arubuni keko. Na ulivyo panda bay. Wana kupenda wanyaku mbaka wa samba.
Katerina, mama sita ye, señorita ye.
Let us start it. Start it. 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 Let us start it. Start it.